waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Frontier Wars waa kelmad ama eray inta badan loo isticmaalo in lagu qeexo dagaallo qaraar oo muddo ka badan 100 sano dhex maray gumaysigii dalkan Australia soo degay iyo dadkii dalka loogu yimid markii Britain ay dalkan Australia soo gashay. Inkastoo Australia ay dal ahaan qiimeyso sharaftana dagaalladii dibadda ay uga soo qayb qaadatay, waxaysan se weli qirin halgankii dalkan ka dhigay sida uu maanta yahay. Barnaamijkan waxaa ku jira tixraacyo rabshado ay dhici karto in dhegaystayaasha qaarkood ay dhibsadaan. Markii ugu horreysay oo Captain James Cook uu ka soo degay xeebaha waxaa hadda loo yaqaana Australia, wuxuu ku dhawaaqay in dalkanu yahay waxa uu ku tilmaamay terra nullius, oo macnaheedu ahaa dal aan cidna lahayn. Xaqiiqduse waxay ahayd in qaaraddan jasiiradda ah ay hoy u ahayd bulshooyin kala duwan oo Aboriginal iyo Torres Strait Islander ah iyo qabiilo badan oo kala duwan. 100,000 oo shacabka dalka loogu yimid ayaa isla markiiba laga dhigay dad ku hoos nool boqortooyada Britain. Tan ayaa kicisay ama dhalisay dagaalla xadeedkii ama waxaa loo bixiyey Frontier Wars, oo ah dagaallo faraha looga gubtay oo dhex maray dadka dalka loogu yimid iyo kuwii dalka soo degay oo aasaaska u ahaa Australia. Laakiin taariikhda argagaxa leh hadda unbaa la bilaabay in la garowsado. Rachel Perkins waa haween ka soo jeeda beelaha Aranda iyo Kalkaduun, sidoo kalena uu ku jiro dhiig Yurubiyaana. Waxay sii daysay ama soo saartay film documentaria oo taxana ah oo faahfaahinaya halgankii ay dadka dalka loogu yimid uga difaacayeen dhulkooda Britishkii ku soo duulay.
Let's begin with the title, The Australian Wars. People might not have heard that before, and it's a title that...
An ku bilowno cinwaanka The Australian Wars. Waxaa dhici karta inaysan dadku hore u maqal. Waa cinwaan aan si ula kac ah u dooranay, sababtoo ah dagaalladaasi waxaa bilaabay imbiridooriyadii Britain oo qabsatay dalka. Laakiin waxaa kadib dagaalkii sii dhammaystiray dowladihii gumaysiga ee gobollada kala duwan ee dalka maamulayay oo kadib sameeyey dowladda federaalka ee Australia. Inkasta oo dagaalladan Australia qaaradda oo dhan lagu dagaalamay laga soo bilaabo markii ay maraakiibtii u horreysay timid dalkan 1788 ilaa bartamihii 1900-yadii, colaadaas laguma dhigi jirin iskuullada ama xataa lama qirayn dagaalladaasi ilaa la soo gaaray dabayaaqadii qarnigii 20-aad. Professor Henry Reynolds wuxuu ka mid yahay taariikhyahanada ugu caansan dalkan Australia, sidoo kalena qabiir ku ah dagaalada. Wuxuu bilaabay inuu taariikhda dhigo 1906-dii, meelna loogama xusin dadka Aboriginalka buugaagta taariikhda ayuu leeyahay.
Then you mentioned the Aborigines twice merely in passing, and there wasn't even an entry in the index.
Laba jeer oo keliya ayaa si dulmar ah loo xusay dadka Aboriginalka. Tusmada buugga xataa laguma darin. Waa dhoweyd unbaa guud ahaan la garowsaday in colaaddu runtii ahayd dagaal, ma ahayn dagaalada sida dadku inta badan caalamkan cusub u yaqaano. Tanna waxaa sabab u ahaa in dagaaladan ay ahaayeen dagaalo jabhadeed. Waa kan mar kale Professor Reynolds.
The view was that it was too small and scattered to be considered.
Aragtida la qabay waxay ahayd inay ahaayeen kuwa yaryar oo firiirsan oo aysan ahayn dagaalo culus. Askartu labis ma lahayn, askar gaardiyeysa ma jirin dagaalo waaweyn oo laba dhinac u dhexeeya. Laakiin taas ka sokow nooc dagaal unbay ahaayeen, ayuu leeyahay taariikhyahan Dr. Nicholas Clementis, oo ah qabiir kale kuna takhasusay Australian Frontier Wars, ayaa ku raacay.
They knew it as a war then. All the colonial documents refer to it as warfare. But in the 20th and 21st century,
dagaal ayay u yaqaaneen waagaas. Dhammaan dokumentiyadii xilligii gumeysiga waxay ku tilmaamayeen dagaal. Laakiin qarniyadii 20aad iyo 20aad ayaa arintiiba la iska iloobay. Waxay aniga ila tahay inay jireen sababo siyaasado hoose oo keenayay in dad badani aysan ku tilmaamin arrimahaasi dagaal. Sababaha siyaasadeed waxay salka ku hayeen fikraddii ahayd ereygii terra nullius oo ahaa dhul aan cidna lahayn iyo shuruucdii dalka Britain u dhignayd sida ay sharaxayso Rachel Perkins.
There's a contradiction at the heart of these wars that began with the way the British described.
Waxaa jira arrimo isburinaya oo xudun u ah dagaaladaas ku bilowday qaabkii ay Britain ku tilmaantay gumeysigoodii. Waxay ku dhawaaqeen in dadka aboriginalka ay noqdeen muwaadiniin British ah, marka si rasmi ah dagaal umay iclaamin, sababtoo ah hadday sidaas samayso waxay dagaal ku iclaaminayeen muwaadiniintooda. Hase yeeshee, Britain waxay isticmaalayeen xoog military si ay u xaqiijiyaan in qabsashada qaaraddu guulaysato. Dagaaladaas waxaa la qiray oo keliya kadib markii ku dhawaaqidii dhul aan cidna lahayn si sharciyana loo dacweeyey oo maxkamad loo geeyey, maxkamaddiina ay tuurtay bilowgii 1900-yadii, sida uu sharaxayo Professor Reynolds.
Up until this time, the view had been that the Aborigines did not own the land.
Ilaa markaas, waxaa la aaminsanaa in dadka aboriginalka aysan lahayn dhulka. Sidaas daraadeed, dagaalku maba ahayn mid cidda maamulaysa dhulka laysku hayo, sababtoo ah sharciyan dhulka mayba lahayn. Wixii ka dambeeyay xukunkii 1992-dii, wixii laga aaminsanaa dagaalka ayay noqotay in la beddelo, sababtoo ah wuxuu runtii ahaa mid la isku haysto cidda xukumaysa ama maamulaysa dhulka. Dr. Clementes ayaa sheegay in imbiriyadooriyadii Britain ay ku guuldaraysatay inay garowsato lahaanshaha dadka indigeniska ay leeyihiin dhulka Australia, ayna arrintaasi ahayd qalad taariikheed.
At the very heart of the British colonization of Australia was a flawed premise.
Gumeystihii Britain ee Australia waxaa sal u ahaa fikrad khaldan. Waxay ka duwanayd dhammaan dalalkii kale ee Britain ay gumeysanaysay, oo weligeed ma aysan aqoonsan madax bannaanida iyo lahaanshaha dhuleed ee dadka indigeniska ah. Taas awgeedna weligeed heshiis lama ay gelin, weligeed iskumay dayn inay wada hadal la gasho dadka deegaanka. Ilaa maantadan la joogana, waxaa dhib ka jira in aanu fahanno xuquuqda ay dhulka ku leeyihiin dadka indigeniska ahi. Guuldaradaas ay Britain ku guuldaraysatay inay la hadasho ama la xaajooto dadka indigeniska ayaa keentay in dhiig badani uu daato. Diiwaanka gumeysiyadii xilligaas iyo caddaymo kale oo ay heleen kooxo khubaro ah ayaa muujinaya heerka dagaalka arxandarrada ah ee dhexmaray labada dhinac. Madxafka qaranka Australia oo keliya ayaa waxaa lagu hayaa wixii ka haray ama meydadkii 400 oo aboriginal ah, oo ay ka muuqdaan in qaar badan oo ka mid ah ay u dhinteen toogasho, madax goys iyo xasuuq. Rachel Perkins ayaa sheegtay in firkii dadkaas la laayay ay weligood xasuusanayaan arrintaasi.
A lot of Aboriginal people have been the vessels for carrying this history.
Dad badan oo Aboriginal ah ayaa soo gudbiyay taariikhdaasi. Dad badan oo Aboriginal ah ayaa noo soo gudbiyay sheekooyin ku saabsan wixii ku dhacay qoysaskoodii. Marka aniga laftigaygu waxaan markaan soo korayay ogaaday xasuuqii dadkayga loogu geystay gobolka Queensland, waxaan la socdaa kufsi xun oo loo geystay ayeyday. Dagaalkii madoobaa ama Black Wars ee Tasmania ayaa socday intii u dhaxaysay 1824 ilaa 1831, wuxuuna ahaa kii ugu darnaa dagaaladii xadeed ee taariikhda Australia dhaca. Dr. Clementes ayaa sharaxaya mar kale.
The
Black War, oo ahaa sidii loo yaqaanay dagaalkii Tasmania, wuxuu ahaa mid dhul yar lagu dagaalamayay marka loo eego dalka intiisa kale. Taxanaha dagaaladii Australia, Rachel Perkins waxay ku sharaxaysaa in intii uu socday dagaaladii madoobaa in tirada dadka reer tasmaaniya ee u dhintay ay ka badnaayeen tirada reer tasmaaniya ee ku dhintay dagaaladii kuuriya, maleeshiya, indoneesiya, fiidnaam iyo howlgalladii nabad ilaalineed ee austreeliya ay ka qayb qaadatay marka la isku wada daro. Dr. Nicholas Clementis ayaa sheegay in maamuladii gumaysiga ama waxa koloniska loo yaqaanay ee soo degay Australia ay aad uga baqi jireen dadka aboriginalka ah.
Aboriginal resistance was striking. Everybody knew somebody in the colonial world who had been killed or wounded by Aboriginal people.
Iska caabinta dadka aboriginalku waxay ahayd mid aad u adag. Qof kasta wuxuu yaqaanay qof ka mid ahaa dadkii dalka soo degay oo ay ama dileen ama dhaawaceen aboriginalku ama beerihii ay ka gubeen. Waxay ahayd mid aad looga cabsan jiray. Runtii waxay gaartay in dadka qaarkood waa dadka caddaanka ahe ayba ka fakarayeen inay isaga noqdaan Australia. Laakiin ugu dambayntii Yurubiyaankii ayaa guulaystay, waxayna cirib tireen dadkii indigeniska ahaa ee degganaa gobolka Tasmania. In yar oo aboriginala ayaa ka soo haray dadkii aboriginalka ee Tasmania degganaa maanta, sababtoo ah gebi ahaanba waa la xaaqay oo waa la laayay. Dagaalada intooda badan waxaa ka mid ahaa ama ku jiray falgaboodyo loo geystay haweenka. Kufsi joogta ah oo haweenka aboriginalka loo geysto caadi ayay ka ahayd xilligii dagaalada, oo taariikhyahanada qaarkood waxayba u sababaynayaan in aboriginalka wax ka hareen kufsiga haweenkooda loo geystay.
The trigger for the violence, the match that lit the spark, was sexual violence.
Waxaa dagaalka keenay oo bilow u ahaa waxaa ka mid ahaa ragga iyo haweenka oo aan isla ekayn bulshooyinkii soo degay dalka ee caddaanka ahaa. Tusaale ahaan, Tasmania 10 ama 12 ninba waxaa ku soo aadayay hal haweena oo keliya. Hase yeeshee, dagaalku intuu socday, raggii caddaanka ayaa waxay arkeen haweenka aboriginalka oo qaawan oo aysan qof bini'aadan oo caadiya u arkin oo aysan u baahnayn inay ixtiraamaan, sidaasna ku kufsan jiray. Si loo jebiyo iska caabinta aboriginalka ee qaybo badan ee dalkan Australia, maamuladii gumaysiga ama koloniskii waxaa la dhihi jiray waxay abuureen boolis indigenous ah iyo ciidamo gaar ah oo loo xilsaaray dadka indigenouska inay cabsi geliyaan, sida uu sharaxayo Professor Reynolds.
You recruited native soldiers and you used them as basically a military force.
Waxay qorteen askar indigenous ah, waxayna u isticmaaleen sidii ciidan military ah. Tan ayaana shaki la'aan qayb weyn ka qaadatay in la jebiyo isdifaaci dadka aboriginalka. Booliskaas indigeniska waxaa la isticmaalayay muddo 50 ah oo dadka caddaanka ay ku fidayeen dalka oo dhan. Raggaas indigeniska ahaa ayaa la siiyey labis ciidan, qoryo iyo weliba fardo, wuxuuna Dr. Clements aaminsan yahay in looga faa'iidaystay oo ay saraakiishii caddaanka ahaa u isticmaaleen aqoonta ay u leeyihiin dhulka duurka ah iyo xirfadooda aagaas ay dadka indigeniska deganaayeen. Tirada booliskaas indigeniska ah ee Queensland oo keliya looga dilay waxay gaarayaan, ayaa la yiri, 10,000. Qiyaasaha qaar ayaaba ku sheega inay gaarayeen 60,000 ilaa 80,000. Dhammaan taariikhahaas ayay la kulantay Rachel Perkins inta ay waday oo ka soo shaqaynaysay samaynta dokumentariga taxanaha ee la yiraahdo Australian Wars. Waxaad ka daalacan kartaa taxanahaas Australian Wars SBS On Demand.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.